by the name of CK. Make them to the finals. Kungala apu kama ni chovuta kuti umveke. Na kuletela ninkani apu kama uimbe sese. Ma DJs venangu batidira masuku pamutu. Siwafuna tika mveke, tika enze kona ise majila. Olo wacho sachi hiti, siwadizira kutichi mveke. Zelu ni kubakulu, wana piti sakudala. Olo chizungu chikambati, the children of today. Is the future of tomorrow. Bonse di movie siva. Indie voice. Voice of an apukama. Alila apukama. Verani mau yake. Mamu wana DJ. Ukuruku wake. Ukuruku wake. Aitia mazina ya banzake. Mamu wana DJ. Ukuruku wake, ukuruku wake, aitia mazina ya banzake. Mamu wana DJ, ukuruku wake, ukuruku wake, aitia mazina ya banzake. Mamu wana DJ, ukuruku wake, ukuruku wake, aitia mazina ya banzake. Winangu ni producer, kawalala mukasama. Ala nitumira foni, atisike chaboka kuno. Na ine ni na mofunsa tinichani chaboka uko. Na heva na niyanka tinifuna chupange kontantiko. Picha ni one pini but tumako 5 zari. 3 zari ku studio nishkwa sida wa rekodia. Nina mtumira stata anareka no yanka mafoni. Elo nishi ni munzanga sinezo ziva kutanga nini mwenye. Mwamona producer ukuruku wake. Ukuruku wake aitia mazina ya banzake. Mwamona producer ukuruku wake. Ukuruku wake aitia mazina ya banzake. Na imwe bakurukuru nkani yo ya abuela. Nkani ya maficha. Muzibweza kwa mitengo. Mafaifu pili ye mukonda. Apukama ngacho sekuti. Na yo mweze wapukama. Muzi yanga na kona kumbuyo. Tie ni tigwirizane. Chosa lipo ni karijo. Apukama alila. Verani mawe yake. Musati jakirine. Ziko ni mozi. Wanzambia waneshe. Intie moto. Radio Man, DJ MC, DJ M Squared, Kasama Radio Man, DJ Lee, Kasama Radio, DJ Chichi, Kasama Radio, DJ Trema, Combo Radio Pandora, DJ Raima, it's a boy, CK. I deserve to be an advocate for the upcoming artists and for those who passes in a similar situation.
Exclusive.